Baby, baby, hey, you're my only one.
Madness.
Fantastic, baby.
Wazuli wake na mapenzi haya, yani kwa mwendo wake wa mikogo. Shepu kisura, yani fulu mapozi wanje. Nyuma sinura, akicheka kamwanya tawile. Na kinyi shebetua, kwa upolo tasema mwaliwe. Beatanga wazigua, amemixi na langi mzaile. Afanani na pana wala woshi watekino. Ama kwini otama wala jeje watayamo. Yani anavyo waka, waka, ukimuna. Yani anavyo waka, waka, tasamulake. Yani anavyo waka, waka. Yani anavyo waka, waka. Yowe ndio lile umbona na lilo limba gadas baba. Mana na minisha kuwa mtu mzima sasa baby na itaji wae. Dancing baby, go down baby, my lover. Inuka kuone olivo freshi, my lover. Wanifiga kiu na umwenda wako na vyoji kata kata. Macho sigino ukicheka mindo na tapa tapa. Dancing baby, go down baby, my lover. Inuka kuone olivo fresh, my lover. Yende na vyo waka, waka, ukimuna. Yende na vyo waka, waka, waka.